tekaine ndima kufila poti ndiwe ngazi wofatsa ndilipo payiweyo ndinapata mwali nuyopo kulengani anafatsa suma lumpa lumpa ngati chule bantasa ha payiweyo ndilipo ndilikengeine sindingalelo wina akutenge iwe ndipati mkono mpete ndikuveke ine ndipati mkono mpete ndikuveke
Flowing at him in a sozi. You catch me at him in a sozi. You creaming.